Lomthandazo wami namhlanje baba angicela ukuningi imali Lomthandazo wami namhlanje baba angicela ukuningi impumelelo Lomthandazo